Nika kumbuka way back kwena choka misozi zima choka we na remember my days ya chaene zo popoka kuskuru neze doni mwana waba big boy bakumwa mafriziti wiremo chips mayaya pachipanda benzo ziva ife ni choka kuweka nizonda uzale mambaka uzatopa weka fose tenzeri na voni vishani tinaribe swagiti kara zapo chikanga chikukari mpe as time goes on pali anamwalira mukwini na fintu kepe fina ambo ipira ponti wa shungure sana majira baguri sani pite pite na tepo anaskuru na rikeza pana pita che week kwa buirangani ina ati muzimai wako kuno alumpaka team so apa beti kamba timu manga 6 years ivadiani no kontuera no puero puna
when poe when I tell about my history yeah it wasn't easy moving when I tell about my history yeah it wasn't easy moving. Oh,
kukula kwanga kwenze cheko donzerera but mau ya mzima isinza kaya ivai mwana wanga pano charo ni kulimba takwa bifisa pambale na bizi ya naimba ya meno ni mabonzo lelo manje na ibiri vam wanani taluka wantu venze kunipampam mabranzi yose tenzo panga kuya sambam balunga tukatundu tuwa wono tione ram kuchoka chemu kwini anange na zero maijira ifyanga silipona wero wero nilipewa likuya baza na ngumairo kumtima kurifi patience na chichete kero kuyeza ni maesa basi uniokawa puresha furu chikanga cheku iti awa sometimes imakawa ni matowera na njawa my friends na wapancha wose wanatitiawa nikalila heo pukulipea maonekera nikatini yeseko ifizima perevera ambuye yesu ushe pempero muma invera nirimumbura ya mafuto ni pempa umbrella.
Yeah, it wasn't easy, move easy. When I tell you about my history, yeah, it wasn't easy, move easy. Kukula umoyo wa mavuto banja shibanja pa mavuto.
Yeah, ya Batman wa Selassie Kalonzo family forever. Drunken folks, Uncle Ilali Dos J.I.C. M.D. Rock J. Era Finot Nava Mgana wa Shkenani Mr. Never Been Sober.